dalka ka imaanaya deegaanka Laaso Dawaco ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegay in halkaasii meena ay kula qaraxday laba wiil oo walaal ah oo xilligaasi ku ciyaaray goobta dhaawac culusna uu soo gaaray sidoo kale waxaana hadda lagu dabiibayaa midkood isbitaalka degmada Carmo gudoomiyaha Laaso Dawaco Maxamed Jaamac British ayaa hadaba wariyaha VOA da Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf waxa uu sheegay xilliga meenadaasi caruurtaas ay ku qarxaysay inay ku ciyaarayeen xaaladoodana mid ay tahay dhaawac halis ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ilaahay waxa uu maasan tahay halka waxa ka dhacay. Ciyaal baa ku qarxay meeno, meena ilaahay dambe leh ka keenay lama yaqaan. Hadda guri wax laga soo guray meeno intaas ka badan oo ilaahay shan ilaa lix ah. Ciyaal keenay guri baa gacanta gooday, meena lug baa wax ka gaareen. Shuri meeno may noqdeen gurigana kolayd saligood baqal ku jiray inta kale waa laga maqnaa ka waaweynta. Wax ka dhiba meesha ka dhacay meesha intaas ka dhacday meelo aan xaar ku qoray caruurta ama sidii
way bal wax diga warta dhalinyaradan aad ku daada yar minada xalkay ka keenay meesha keenay bal lagoor
ilaa hadda meel ay ka keenay tan moogina anagu anuu iyo dhaawac la soo waayo ka soo qaado soo qaaday dadna isbitaalkan geeyay dadna hadana ay soo sheegay kuwa kara yaaleena taas meesha ku nimid kala dal qaaday wali xogta lama hayo meel ay ka keenay meesha keenay
way meelo badan ayaa meesha taala magaalada horey dhacdada noocaan oo kala muuga dhici jiray
maya umadeen ugumadeen dhacdada aad muddo shan sano joogay meesha wax dhacaas noocaas kama dhicin
way meelaha ugu badan ee dhacdooyinka ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatadan ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca waxaa ka mid ah meelo looga tagay miinooyinkan oo kale goobo horey loo deganaan jiray marka degmadan ma jiray meelo ay ciidamo ay horey u deganaayeeno arintan ay dhalinyaradani ku saameysay
maya bal waa jirtaa ciidanka xagga dawladda deganaa waayo xagga galan iyo xagga ka samaysay ka samaysay laakiin kuwa kale ma jirin halkaa ma aqaan inay ka soo qaadeen ma laakiin waa ilaa abdulle baa halkaa dama jirin meel furina ama meel kale ma jirin
dadka deegaanka arintan sidee u saameysay
walaal dawa cabsi badan baa jirta waayo waxna wax ku cusub oo waliba aw shaqo lama dhicin kale kale hadda waa u yaalnay oo wixii dhacay nidaamka la baaraya insha Allah wixii kale oo yaalana dowlad saaray insha Allah saar
way bal wax diga horta caruurtaasi imisa jiray way
caruur salaa waa shan iyo lix meel ah waa weyna aw yar tahay walaalo ayaa waka
way isbitaalka ayaa la geeyay bal xaaladooda hadda si guriga war
hadda wallahi fulay dibid baa gacan gooday inna lug wax ka gaareen sida kale caadi xaaladooda ahna miyir qabaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Laaso Dawaco oo ku taala gobolka Bari Maxamuud Jaamac British oo waramay wariyaha VOA da ee halkaasii Yuusuf Maxamuud Yuusuf halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington.